ngithi ngeke bengenze lutho,
ngeke bengenze lutho,
ngimfungu,
ngimfungu baba,
ngeke bengenze lutho,
ngeke bengenze lutho,
ngimfungu,
ngimfungu baba mina,
asengicasukile ngimfungu,
asengidiniwe mina,
asengicasukile baphemu ngimfungu,
ngeke bengenze lutho mina la,
ngeke bengenze lutho,
ngimfungu baba, suka amadoda,
ngimfungu baba,
ngeke bengenze lutho. Ubeli,
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 ubeli, kwa kona usuka nile angizokhuluma kakhulu lalelani sizinsizwa la leka nizofica thina onqabuka ikhavela bafana ngidlali kanjani.